mani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Nuhun jire to poggi jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jam wali sakrabe hedibe. Golleji kumni di yontere dod anditirde leddi ndina jokiti bamako do fanda mudun woni humputinde jamarnde dun nafaka de do anditirde. Hande woni balde tatabo korka mbedna yalla hebude nafaka dum dudo lewru korka en be kedato ko modibabe mbajike le journal meden. Kawtal lefu leede do mbed darade rewbe li habbo torraji chatudi bomben wadama bamako do yontere yabbidende ben fedde wilde fu malli landini galle do faba jawdi ambassade etats-unis e ngon sembe ko rojo amen hande beten alarbaari 18 mars 2024 bismillah sakira. Ñande altinere nde sappo e go mars 2024 woni ko puɗɗi golleji yontere humninde dawtorgol anditirde leydi ndi do mbenne to nokkure memorial Modibo Keita e wi premier ministre o docteur Chouguel Koukala Mayga nde do yontere latoto sababu mbenne beddande bibe lindi famu do kabaru mudun fedde landinde nde hulti wiide fanda mudun yo tutude de do anditirde leydi ndi teddugal e nafakaaji didi handi Moussa Ag Maha wonko hebe ne kede fasta Oumar Wagalu e Ali Cissé
hokkude jamaande hakkillaaji lobbi fa fama no kuɗɗe laamowo wori ɗum woni fana yontere nde ɓe gondi e landinade li nokko kanko premier ministre Chouguel Koukala Mayga o wi ɗum faabod fa jamaare nde anda no tariki leydi ndi wori
ɓami fa kulle ɗe laamu o jeeyi ɓiɓɓe leydi ndi settina waajibi e juuɗe maɓɓe ɓe teddina ɗum waajibi ɗum ardine ele batu o yalla malinkoɓe goto goto mu en fuu ana anda hoɗum woni nafa ɗeɗo kulle hono ɗum haani nawtirede ɗeɗo kulantiriji hono drapeau kan e yonde hono nawtirte mane yimeteɗum
Mohamed Nazim goto laamir ɗiɗo imma daraji o hollitiwiɗo yo waajibi tan sina malin koɓɓe fuu paama no kuɗɗe laamowo wori
ɓiɓɓe leydi mali goto goto mu'en fuu jomka ana haani ko teddina ɗiɗo kulantiriji ɗi laamu leydi ndi jeeyi ɗum saabi so golloɓe fuu gomɓe ɗe leydi amen ndi ɗum tawama baale société civile golloɓe furuba hono daraniɓe hoore muɗum ana haani ko waɗa ko waawi fuu yalla ɗeɗo kulle leydi ndi ana heɓa teddinede to ɗum tawa fuu
micceteɗe wiide nokku noddirteɗo memorial Modibo Keita toon ɗiɗo immadaraji gondi e waɗede wattu joni o
sakiraɓe tudo hakkillaji mo dukko barajo banga bem amen facebook an ɗum x ɗum twitter kiɗɗo o an dulla wiide mbiyen glace naftore sanne wattu korka mbe so ɓuuri fof wattu mbiyenna taccugol ngol ka wakkat joni o heɓde ɗum wona fe hunde newinde ɓuuri fof banggal coggu o ndenno yimɓele heɓe wolti wideo saabi taccugol courant mbiyen cattuɗo kanko kalifa goyta wonko heɓen kedde fo sango Oumar Wagalu e Ali Cissé
le puɗɗoɗe lewru ramadan ndu heɓude galasi wona ko yaafi fi sottoɓɓe mbi ko laati sababu muɗum taƴugol courant ngaji ɗi so tama nokkule goɗɗanto coggu muɗum wayiltaki nokkule goɗɗo coggu muɗum sowi ko yata cile tati ɗo bomo ko ɗo
glace o heɓude muɗum wona ko newi balla buuɗo ka no ɗum tiiɗiɗi fuu coggu glace o ka waytetako ɓuɗi sappono min hoore min jeeyo glace sabale buguɗo glace o ɓuɗi capan joyi mali hemere ɗum wona fe ko tekki ɗukol homo fuu jogaki firukole galle muɗum fa watta ley hen jus ngaji muɗum nadu boisson ko yarta waajiɓe juuɗe amen min tewta e glace min gatta
gawo kañum mottidu noon ɗum wori ɓoddere glace an sotte fa buɗi temdere sefa wakkatiji a tawan fe glace o yora e gasa
glace hoore heɓataki gawuɗo so wona jogiɓe panuaji tumu'en ana tiiɗi fa jiyra ɗum gite ma kuram wala ɗum heɓatake e ɗum tiiɗi ɗum buɗi capan jettiyaade temdere glacire wotere wakkati jon o ka wala futtiɗɗala mum maati bangal heɓugol glace o glacire wotere fuu buɗi nogay
ɓe kay fo kolliti wiide taƴugol courant ngaji ɗi tan laati sababu muɗum eɓe gondi landade dow mande taƴugol courant ngaji ɗi wattata
wattu korka wurude gonga ka ɗum haɗata hinnade golleji goɗɗi ma ɗum teddinde saraji yogaji no holtiri mbiyen almami Moussa Touré holti wiide ɓeydorade nafaka nduɗo lewru korka yahata fe caggal jande alqurana wurdi mbiyen golleji moƴƴuɗi eko nande muɗum nanno ɗum ɗo fufuna yamira e wattu korka ndu kanko mbiyen Moussa Malle soko yiide makko keɗɗana ko haalni dofo sango Oumar Wagalu
so neɗɗano hoora an yiɗa wayro yo ɗum sunna so jomu tacciti korka muɗum tiliki du tinno juula futoro kooro ana hani haybude gite muɗum hayba ko haalata hayba duɗɗo yaata kañe ko nangata fuu so haybay ɗeɗo kuɗɗe tan iɗo wawi ɓuytude baraji
mum
rewbe kan du kabaru bon bonandaji ciatudi dum wono sisli kawrutal lifuleede lannagal yontre jabine de bamako do ko warta ciapan en jom himbe le ben no gadribe politika ko lami ben la moy kabaru dina kaynu rewbe gombe le on zingaji ben be leedi niger be leedi burkina ben kawrti e ben odo botto fanda mudum ben landini ngal do kawrtal woni wildaf mali do itgol jawdi ambassade etats-unis intal akbilal tawmatun wonko hebanina kay fesango umar wagalu
kanko lami do fedde wildaf le leedi ndi woliti koni fana odo botfaabe jewto yalla hono rewbe le mali kani rewbe le burkina faso e niger kan hokkindirde juudi fa pewto e satere dina bintu fune samake
la ceremonie
a galdo kawrital koni fana mudun fami tuttindira hakkilaji do hejjame ngumi daddi komi noddir ande rewbe le mi jewto yalla hono rewbe le be kani faabirede ko nayri bangal no kani wadirde hirwere jaaguji mudun miden jili tuttindirde rewbe le yirube amen be hakkilaji fami jewto yalla no mi kani fewtirde do tidallaji non kanko noddirta Amina Wedrago debbo jaad leedi Burkina Faso do hollitiri wiide
o regard de context
de ngori nyaloma hande o leedi Mali Kanye leedi Burkina Faso yo wajibu rewbe le be do ngatale hen koyde mudde yewto yelon kani habirde satire dina kanko ministre kumini do kabaru dinaaji leedi ndi o hollitiri o do boto mo rewbe le iwrube tattiji leedi ndi fu gonde wadde idum e hakkilaji lobbinobe kani sakirade basiji
mani yo projet fondation Hirondel do Mali do mo faaba mudun ittira leele de gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kanyum Union européenne et coopération espagnole.
Yotar meɗe hertande yontrande lullunde dossier la semaine handan yudo kabaru neban meji tunudi benno di yimbe le hebe benno kinni e golle mudun be do holti wide di do neban meji evidence din jogoni be nafasan sakano dum yata fe cagal kute jogaji bruf fewde hawalunu don yaran e bero famu ben kanko kedan kanko Umar kibe hebani do fasango Umar Wagalu e Al Sisi
miden misrale garasi kanko noddete Ablay Touré gote mo ino do moto ngaji o do golle mo golla dum duubi handen omo sottadu neban meje iwoji e moto ngaji di
wan kawral ngongal hakkune amen e yimbel garobe amde dido neban meje ki sube ngari bamde neban meje di be dokkam men teme didi saatu min biyam be dokkam men teme de jeegum
makan kamara yo gote e jugi diplome mudun ko noddete informatique omo sodda dedo neban meje sanne o haadi du to nabata dum
bargoji neba meji di mi kawrintinta di ele nokkule to yigaji watte mi kebata dum mi keba dum ele garajiji fayoto nokkule to essence yayete mi chodam dum e jodi mabbe mi grossiste majum wonko kebam min lehem saatu ana nabba ana jippo mi den kasindin e yimbel hewbe ngadobe gollal majum dum latige yaade tiwtude dum charge da dum na dum adu da dum yaade to mi jidi dum nabbe
transport
de do neba mejan bay wailtede kas non kanko makan kamara o hollitiri wiide
neba meji kiddi nafa mudum ana heewi sanne meden nawtoro dum ele defuji amem edum nawtere fele cuudi usine ngaji di mason en beedu ana nawtoro dum be ngadira dum beton neba meji kiddi di mi kawrintinta di darne mudum ana mawni sanne sabe ana hada min bunule hawalu meden nawtoro dum min gunnira ndiyam min baytira jamde di beton wadirte
neba meje de idum way wodude kutteji non kanko noddirte de sedu famanta goto e mécanicien ngabe goddo nokku noddirte de banankoro o holliti wiide o haalidu kutte ko do way waddude fewde e jandede
nebam kessa mom daccere ko woni mudum ko hebataake feyi e nebam kiddam so moteur o mu'ina do fa wada hitane so wakati fu nebam kiddam ngatata lehem sikka wala hem battita ko libbi nayna du libbi joyi
tawedi wiite idum nafa yimbe la sottobe fur kanko noddirte Abdraman Sanogo o wi dum boni e hawaluji sanne
les usagers on
neba meji nawtara di le moteurji di kutteje mudum ana momni sanne do hawalu so bam fa neba meji di watta male moteur kulleji mawdi yottinde toro bibbe adama em ana hebe lehim leendi ana wawi faabaade gollirdi gondube yimbe tewtoyobe dido neba meji nawtara di be ewadu hono be mbawi joinirde wullirgal bawdo waytide dido neba meji so wada goddum ko wawi nawterede
de raffiner ses huiles usagées
sakam pawi to katena kabar bi ma handi ben mitondo sar fumtade bangal jamo 3320 mo jodi application ko tamni yo do play store do sare yo tamni magazine yewtere meɗen magasin hannde yo dow kabaru rewɓe benno ɗum yuɓi ɗum dow debbo Hamidou, nden noon holtan wiide fadde ɓen fadde maɓe jiɓɓinni ene hani rewɓe jaaha cuuɗi dogotoro ƴewtoyaadi, nden holtan wiide ngol ƴewtanguji ɗi leehi tan 2021 yo nogay jeegom li temdere e wi ɓen kamɓe dogotoro ɓe faandi ɓeɗo dogotoro lti wiide sababuji ɗi gatta ko yimɓeɓe ko rewɓe jahata cuuɗi dogotoro yo ko ɓuuri hewde holtan wiide cuuɗi dogotoro ɗe ne wuɗɗi maɗum ɓeɓe galla kalisi maɗum jogoɓe wiide ɓen banggal finatawa tawene ɗum ɗo yata fe caggal kuteji dow debbo ɓen Hamidou. Yalane ɓeydoro faamu dow kabaru muɗum Moussa Mali Sogo hejaɓe amen yogaɓe wonko heɓani hen keɗɗa fastango Ali Cissé e Sitace Dibé, yo en ñalle jaam
ardu ƴewtade so a reedu ana wawi latade sababu andude so tawi won ñawuji ɗi cawɗale calɗi ma bawɗi sawrere ɗo e ɓeynugol wakkati muɗum yettade. Madame Doumbia Fatoumata Berete yo sage femme le sud doctoro no ɓe noddirta hôpital du district Bamako ɗo.
Wakti fuu to rewɓe ɓen wari tasade hamilakomu en le cuuɗi doctoro ɗen meɗe paamiroɓe cafaje arcleji mere mere yalla ɓena deɗɗa sarde ñaw ɓuuɓal debbo hamla fuu yettire ɗen mi holi tan tati lobbiɗi han jokkude yalla a heɓa waɗa ɓeewu tawa torra fo hewteɗo
sey on les prépare pour l'accouchement.
Kuteje hoɗum wawi yettade debbo kamin ɗo mo yettaki suud doctorata ƴeewa hoore muɗum kanko madame Doumbia Fatoumata Berete omo jaabo landolngol.
Les risques sont énormes.
Kuteje mum ana satti sanne watti fuu so debbo yahata pesio le hamla ko muɗum ana wawi ɗo torra jogade. Misali debbo mo wawa wadde ɓeewu soni o salki yaade pesiyade suud doctoroje ana tiiɗi joomum heɓa jippina tawa heɓa tampereji feyi.
Grossesse a probléme.
Rewɓe le kamin ɓe ko yeɓoto warde so ƴeewa hoore mu em le cuuɗi doctoroji ɗi ana wawi latade sababu e juuɗe mum ɓeynude suka ɗaniɗo. Ko heewi maɓɓe ka fuu ana andi jaati nafa ko woni e warde so ƴeewa hoore muɗum. Bamako Bourem Bafula ɓe yoga e maɓɓe wonko seedoto ɗo hen.
Mene fa geni mahina mi ƴewta mi yamɓa koyɗe mi wara ga warde cuuɗi doctoro ɗen peso watti hamlako ana rena amen sanne soni mi waɗe ɗum mi wawta andude alhaali ɓiɗɗo mamin sawi on.
Le suud doctorore mahina to ka golloɓe ton ɓe ka wam ɗatiɗi itti mbawɗi latade sababu fa rewɓe le hewɓe immo yetto le cuuɗi doctoroji ɗi ajarattogo yo cawrole suud doctororo nde
yoga ɓe rewɓe an wonle torraji ɗumgo saabi binta ko hewi meɗɗo wawa warde waɗa pesagol mum en ga samoji ɓeɗe immo jaati mi tawa yogaɓe nokkude jooɗi ɗon mi hokka ɓe cafaji mi faaboɓe le yontere wotere mbeɗa wawi heɓde rewɓe capanɗe joyyi yaade capanɗe jeegom le lewru ko yaade temdere e capanɗe jeegom ma temdere capanɗe jetti e meɗɗo ana waɗa pesoɗo tawa hamli
haya kanko madame touré nana sage femme goɗɗo le suud doctorore Bourem ka holiti wiide tiɗɗalaji kewɗi hatta rewɓe le yogaɓe kañum en ka immade so yettole cuuɗi doctoroji ɗi fa ƴeewa hoore mumen.
Yogaɓe rewɓe wattata haqqille feyi watti so naati ke hamilo ɓe yaata doctoroje ɓe jaɓata pesade ɗuuɗi o torra goto komi maati le nokku amen ɗo ga ko hewɓe rewɓe nokkuji woɗɗuɗe joɗɗi e wala boɗɗo fuu waddude hoore mabɓe doctoroje ga ɗu e tawede fuu meɗe tewtoreɓe ɓe tinnoɓe fiya dabiriji ɓe yetto doctoroje ɓe peso ɗu jaati ana natto saabe rewde ɓe
fedene ɓe noddirta office national de la santé de la reproduction wom dewtere nde itti banggal muɗum le wi gollirgal ngal debbo fuu kaminɗo an hani yettade cuuɗi doctoroji ɗi cili nayyi fa ƴeewa hoore muɗum. Docteur Bintou Tintraole goto e ardiɓe nokku o
le doctoroji amen ɗo nde temdere fuu cuɓanɗe jetti e rewɓe mumko heɓata warde pesade ɗum ko hollita le tarkuru wotoru to hooreɓe docteur humni kabaru cellal le hitane hikka meɗe metta fa hannen saabi temdere e rewɓe hamil en noga e jeegon tan wonko wawi jokkude pesade fa gen nenne heɓiti
lewi dunki en andanɓe kabaruji ɓiliɗi e cellal warde so ƴeewa hoore muɗum le cuuɗi doctoroji ɗi wakkati so reedu yo goto e ɗati mbawɗi latade sababu hadde rewɓele ɓe ɓeynude sukaɓe ɗaniɓe ɗum saabi so wajiɓe jonka immadaraji muɗi waɗe fa rewɓele ɓe fuu humpintine banggal nafa ko woni e warde so ƴeewa hoore muɗum wakkati so reedu yallaɓe keɓa daranede no woɗiri.